Washington, wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13-ka bisha juun sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitilbaan, boga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulan hogaamiinta lagaga hadlayo oo ka socda dalka masar iyo soomaali ka qaybgalaysa kulankaas.
xaqiiqatan waxaa in ay dad ka soo qaybgalay aada ula yaabay soomaaliya oo ah waddan hadda colaado ka soo gabanaya, haddana inay 4 madaxweyne si nabada xilka ugu kale ula kala wareegeen, hadda u dambeysa madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo aan aysan ka dhicin in saas xukunka ula kala wareegaan waddamo badan oo Afrika ka mid ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan aabe Soomaali ah oo isaga oo 55 jir ah ay wiilkiisa dugsiga sare marka wada qalin jibiyeen, wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Ukrain, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. tobnaan xildhibaan oo ka mid ah kutlo uu hogaamiyo wadaadka mintidka ah ee saamaynta weyn ku leh shiicada dalka Ciraaq, Muqtada Al-Sadr, ayaa axaddii shalay iska casilay xubinnimadoodii baarlamaanka Ciraaq. mudanayaasha iscasilay oo gaarayay 73 xildhibaan ayaa aqbalay codsi uga yimid hogaamiye Al-Sadr si ay u diraan fariin ay uga cabanayaan ismarwaaga siyaasadeed ee muddada 8 bilood ah ka dhex taagan dowladda Ciraaq. khilaafkan siyaasadeed ayaa ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday. iscasilaadda mudanayaashani ayaana sii murjinaysa xaaladda dalka Ciraaq. Muqtada Al-Sadr, oo lagu xasuusto dagaalkii uu la galay ciidankii Mareykanka ee Ciraaq qabsaday 2003, ayaa guul weyn ka soo hooyay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Ciraaq ka dhacday bishii Oktoobar. booliska Brazil ayaa sheegay inay heleen alaab uu lahaa wariye u dhashay dalka Britain oo muddo ka badan 1 toddobaad lagu la'yahay gobolka Amazon ee dalka Brazil. Dom Philips, oo ahaa wariye madax bannaan, iyo Bruno Barreira, oo ah nin khabiir ku ahaa dhaqanka iyo sooyaalka dadka loogu tagay Brazil, ayaa la waayay axaddii hore xilli ay ku guda jireen cilmi baaris ay ka sameynayeen dooxada Javari ee gobolka Amazon ee dalka Brazil. warbaahinta Brazil ayaa ku warantay in Philips iyo Barreira ay heleen hanjabaado loo soo diray ka hor inta aanan la waayin muuqooda iyo maqalkooda. booliska Brazil ayaa axaddii shalay sheegay inay heleen kaararka caafimaadka, sandal madow, iyo kobaha buudadka ah oo 2 joog ah oo uu lahaa Bruno Barreira, iyo kabo iyo boorsada dusha lagu qaato oo uu lahaa Dom Philips. qoysaska iyo qaraabada labada nin ee lala yahay ayaa xalay sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay wariyaha iyo cilmi baaraha, hase yeeshee weli ma jirto war rasmi ah oo lagu xaqiijin karo geeridooda. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku horeynaya dalka Masar, waxaa ka socda shir lagaga hadlayo hogaaminta oo ay ka qaybgalayaan in ka badan 100 qof oo ka kala socda ilaa iyo 70 waddan. kulankan oo dowladda Masar ay soo qabanqaabisay ayay ka qaybgalayaashu ay yihiin aqoonyahanno kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhallinyaro Soomaali ah. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
barnaamijka hogaaminta caalamiga oo uu soo agaasimay xafiiska madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Assiisi, kaasoo ay ka soo qayb galeen 150 dhallinyaro ah oo ka kala socday in ka badan 70 dal, ayaa si habsami leh uga socda dalkani Masar. dadka kasoo qaybgalay kulankan ayaa isugu jira aqoonyahano, cilmi baarayaal iyo dhallinyaro ka socda shanta qaaradood ee caalamka, kuwaasoo soo bandhigay waayo aragnimadooda ku aadan dhinaca hogaaminta. ka qaybgalayaasha ayaa waxaa ka mid ah laba aqoonyahan oo Soomaali ah oo matalayay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. kulankan ayaa ka qaybgalayaasha ku soo bandhigay fikradaha hogaaminta maamulka iyo mabaadi'da hogaaminta ee shirkadaha waaweyn iyo dalalka ay ka socdeen, iyo weliba isbeddelka hogaanka iyo hababka hogaaminta ee ku dayashada leh ee caalamka. Diina Talaad, oo ah maamulaha xarunta maamulka ee Machadka Qaranka ee Dowladnimada iyo Horumarka Waara ee dalka Masar, ayaa bogaadisay ka qaybgalayaasha iyo waayo aragnimada hogaamineed oo ay soo bandhigeen intii ay socdeen kulamada. xasan Al-Ghazali, oo ah xiriiryaha guud ee barnaamijka hogaaminta caalamiga ee Naasira, ayaa warbaahinta TV-ga Qaranka Masar u sheegay in kulankani uu yahay kii saddexaad oo lagu qabto waddankani. Cabduqaadir Saciid Jaamac, oo loo yaqaano Gata, oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed oo ka socday dalka Soomaaliya kana qaybgalayay kulankan, ayaa iiga waramay waxa uu yahay barnaamijka hogaaminta caalamiga ee Naasira iyo waxa uu ku soo bandhigay kulanka.
Barnaamijkan walaal wax weeye, barnaamijkan waxa hoosta garaynaya ama qabanaya ama soo qaban qaabiyey xafiiska madaxweynaha ee waddanka Masar, Cabdicali Al-Sisi, kii saddexaad weeye. laakiin labadii hore wadamada Afrika ka qaybgeli jiray, laakiin sanadkan wax caalamka shanta qaarood baa la iskaga kala yimi, waxaana ka qaybgalaya 77 wadan. Wadamaduna mar walba waxay soo bandhigayaan achievement-yada ay gaareen iyo horumarada ay ku tallaabsadeen. anagu Soomaali ahaan waxaan soo bandhigay cilmi baaris aan ka sameeyey dowladaha hoose ee Puntland iyo Soomaaliya sida ay mataqaanaa doorashooyinka ay u qabatay. xaqiiqatan waxaa in ay dadka soo qaybgalay aad ula yaabeen Soomaaliya oo ah waddan hadda colaada kasoo gamanaya, haddana inay afar madaxweyne si nabada xilka ula kala wareegeen, hadda u dambeysa madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo aan aysan ka dhicin in saas xukunka ula kala wareegaan wadamo badan oo Afrika kamid ah ama Aasiya kamid ah.
dhanka kale, ka qaybgalayaasha ka socday in ka badan 70 dowladood ayaa booqday goobo kala duwan oo dalka Masar ka mid ah, gaar ahaan golayaasha dowladda Masar.
waxaan booqanay meelo badan oo ay ku jirto senatka baarlamaanka Masar, oo aan kula kulanay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo baarlamaanka, halkaas oo nalagu tusay sida uu baarlamaanka senatka iyo ay u shaqeeyaan. waxaan kaloo baqanaa akademiyadda booliiska oo maalin aan joognay, iyo sida ciidamada booliiska ay u tahay Masar waddan military country oo xagga ciidamada ku horeeya. waxaan kaloo booqanay wasaaradda arrimaha dibadda oo xaqiiqatan iyadu si gooniyaba nuga soo dhaweysa daanahay Soomaali oo shir gooni nala gashay oo cilaaqaadkeenna inuu wanaagsanaado hadda aad ugu hayhelan, hadda uu sii wanaagsan yahay, haddana inay sii kordhisa rabta. waxaan kaloo booqanay Alexandria, waxaan booqanay madxafka qaranka ee dalka Masar iyo meelo badan. waxaa kaloo noo yimi dhammaan inta badan wasiirada waddanka Masar oo siishanada nagala qaybgelayay, wasiirka qorsheynta, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, iyo xildhibaano kalaba. waxaan rajeynayaa 17-ka bisha inuu soo gabagaboomo.
barnaamijka hogaaminta caalamiga ee Naasira oo sanadkiiba mar la qabto waxaa sanadkan iska kaashaday Machadka Qaranka Masar ee Dowladnimada iyo Horumarinta iyo weliba Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
taxanaha waxbarashada ayaa ah mid muddaysan islamarkaana leh waqti iyo da inta badan qofku uu ku bilaabo islamarkaana dugsiga lagu qor, waxaana dhacday in dadka qaar ay u suuragal weyday inay waxbarashada bilaabaan duruuf kasta ha ahaatee. waxaana muddooyinkii dambe ise soo taray dadka iyaga oo da'dii soo dhaafay dib u bilaabaya waxbarashadii ay markii hore u suuragal weyday. dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf Kaari, oo ah aabe 55 jir ah, islamarkaana ay haatan isagii wiilkiisu ay marka wada baxeen dugsiga sare. waryaheena magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa cabdulaahi yuusuf kula kulmay magaalada jigjiga, waxaana uu wax ka weydiiyey waqtiga ay ku dhalatay inuu dib u bilaabo waxbarashadiisa.
bismillahi raxmaan raxiim. magacay waa cabdullahi yuusuf kaari, magaalada jigjiga ku noolahay. waxaa ugu weynaa xaasilii baan noqday, caruur badan baan dhalay. marka waxaan isiri unbal caruurta horta way xoogso. kadib markay caruurtii kaa kaceen yaa waxaa igalay 2000 yaa waxaan mar galay kulleej la yidhaahdo cambridge territory in school college yaan buuxiyey. markaan dhowr bilow dhigtay, shaqo fara badan baan hayo, waan wadi kari waayo. waagaana jaadkan cuni jiray, baalkan jaadka la yidhaahdana waa dhibka soomaali waxbarasho la-aanta iyo dhibaatada kowka ah. marka kii kulleejka waan wadi kari waayo, waan iska daayay. marka haddana waxay gashay hami ah inaan waxbarashada dib u bilaabo. waa dhoweytaan nin aanu saaxiib nahay oo cabdulqaadir cabdiraxmaan la yidhahdo, maamula dugsiga sheekh cabdisalaanka, dugsiga sare sheekh cabdisalaan, yaa wuxuu igu yiri waniyo cabdullaahio waagina isugalaas baynu ahayn qaxootigii, nin firfircoon baad ahayd oo aqoonta xagga aqoonta aad ugu fiican, niyomaad waxbarashada intaad bilowdo etoobia inaad shahaado in waxba la isku cdhaa, xitaa shaqaala dowladood noqon lahayd, shahaada lagu xidhan baad hayado shaqa tegi lahayd, niyo iskuulka gal waaya baan ihi hoos baan kasoo bilaabay. sagaalaadkii yaan kasoo bilaabay aniga wiil aan dhalay oo cabdiraxmaan cabdullahi yuusuf la yirahdo, yaa isugalaas noqonnay. waan soo waday sanadkii imika 2013 yaan dhameeyey iskuulkii 2010-aadkii, dhibco fiican baan helay 500 iyo waxaan helay 61 najaraal baan ahaa, isaguna wuxuu ahaa social, isaguna wuxuu kena 442 anaga ka dhibac sirriyey.
waatahay maxaa caqabada oo aad isdhihi kartaa oo aad kala kulantay intii aad ku guda jirtay waxbarashada?
wallaahi caqabado badan. ciyaalku markay arkaan dee nin weyn oo galaas ku dhex jira way kusoo wada eegayo, waxay ku odhan adaroo maxaad ka dhiganaysaa iskuulka maa iskaga joogtid, laakiin anigu waxaan odhan jiray adaroo hami baan leeyahayo hamiga ilaa intaan ka gaadhayo waan wadanayaa iskuulkayga. kaasi qaar waxay ku odhan hamigaagu adar muxuu yahay, adaroo hamigay waxa weeyaan inaan waddankeenna waxu qabto, intaan aqoon yeesho inaan waddanka waxu qabto ayaan rabaa. idinkuna saasoo kale adeero hamigiina koro qaada, xabsaanka iska daay, iyagii baan waanin jiray, iyagaa waxaan u noqday tusaale. marka hamigaygu saasuu ahaa.
hadda waxaad sugaysaa waxbarasho jaamacadeed
insha allah.
muxuu yahay marka hamigaaga?
hamigaygu waxa weeyaan waxaan rabaa haddii alla idhaah waxaan dhahdaa inta badan obama oo kale waxa weyaan isagoo nin madow ah oo afrikaana oo kenya u dhashay ayuu maraykankaad aragtay oo 350 milyan cadaanka waliba ah ayuu intuu kasoo dhex baxay oo xisbigiisa dimuqraadiga kasoo dhex baxay ayuu wuxuu ku fikiray inuu maraykan madax ka noqdo, wuu ku guuleystay. haddana mar labaad buu tartamay, wuu ku guuleystay. marka aniga hamigay waxa weeyaan inuu ahaado waxaan rabaa inaan noqdo injineer patrolium haddii alla idhaah. jaamacadda way soo baxday, waxaan sugaynaa 6 bilood ee common course-ga. 6 bilood haddii alla idhaahdaan dhibca fiican keeno, waxaan rabaa inaan noqdo patrolium haddii alla idhaah. hamigayga ugu weyna waxa weeyaan inaan ka noqdo maareeye haddii ilaahay inta igu simo hamigayga uu ilaahay ii rumeeyo inaan jeexdo aan ka noqdo maareeye.
shidaalka
digaanka haddii alla idhaah.
dadku inta badan waxay aaminsan yihiin qofka haddii uu weynaado inuu waxba baran karin. waa
been waxaw waxbarashadu malaha da maleh weyne iyo waxaa maleh chanis bay leedahay. chaaniska waxaa fiican ruux walba inuu chaaniska ka faa'iideysto. waaba waxaan dhegaystay nin odayahoo maraykan ah oo senatka maraykanka rabi inuu tartamo, saaxiibadii waxay kula taliyeen waa 82 jir waxay kula taliyeen waniyo sanadkan adugu noogal. wuxuu yihi waniyo jaahil baana waxaan uqara waxaan uma akriyo, waxay yidhahdeen lacagna waad leedahay. nin waxaa tahay weliba codkar ah, waxaan doonaynaa macalimiin annaga ku sameynana gal. wuu ka ogolaaday doorashadii buu galay, wuu ku guuleystay. waxay u sameeyeen 4 macalin iyo u sameeyeen jaamiciina. waxay ilaahay 6 bilood ee ka hadhay kalfadhiga baarlamaanka yaanu rabnaa inaad waxbarato. maalintii baarlamaanka lasoo fadhiistay baarlamaanka udhisway waa la ogyahay, markaa maraykan odha way ogyahin uu jaahil ahaa, laakiin wuu isqariyey ayaa handi out baa laisu qaybiyey. muraayadi madmadoo buu xidhay, saasaa loo soo wada eegay. isagii baa horkacay, wuxuu yihi waa soo wada eegtana waxaad moodaysaan inaan jaahil ahay, laakiin meyhi buu jaahil. 6 bilood ee kalfadhiga baarlamaanka ayaan jaamici ku noqday. marka waxaan idin sheegayaa buu yihi waxbarashadu inaynan lahayn da ay ku xidhan tahay jaanis. jaaniskaygii baan ka faa'idaystay, 82 jir baan ahay, marka saasaan jaamici ku noqday. marka waxbarashada ummadda soomaalida waxaan u sheegayaa waxbarashadu inaynan lahayn da, adoo 70 jir aad baran kartaa, adoo 80 jir aad baran kartaa, adoo 60 jir aad baran kartaa, anuu iyaga 50 jir baan ahay. wiilkaygii baan isku mar ka wada baxnay dugsiga sare, labadanaba jaamacadda tisyaan ayaanu gelaynaa insha allahu haddii alla yidhaah, isniinta oo beri ayaanu gelaynaa insha allahu. marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war fadhiga iskaga kaca, war waxaynu baranno, war ummadda caalamka horumar waxa lagu gaadhay waa waxbarasho. gidaar la fadhfadhiyey iyo sheekooyin laga sheekeeyey iyo facebook la galgalay iyo waxaas waxbarasho maaha. war waxbarashada inta la galo nin walooba waxbarashada gal.
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi yuusuf kaari oo ah aabe 55 sano jir ah oo isagii iyo wiilkiisa ay dugsiga sare marka wada dhammeeyeen, waxaana uu magaalada jigjiga ugu waramay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata. qoysaska laba askari oo British ah oo lagu xukumay dil kadib markii lagu qabtay dagaalka Ukraine ayaa sheegay in ay u baahan yihiin inay si degdeg ah u helaan gargaar dawo iyo sharci. Aidan Eslin iyo Sean Pinner ayaa la qabtay iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ukraine, waxaana la saaray maxkamad ku taala deegaanka gooni ugoosadka ah ee Donetsk. Labadan askari ayaa lala qabtay wiil ka soo jeeda dalka Morocco. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xeer ilaaliyaasha dowladaha Britain iyo Ukrain ayaa labaduba sheegeen in xukunka ku dhacay labadaasi askari aanu waafaqsanayn heshiiska maxaabiista ee Geneva. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa dabayaaqadii toddobaadkan amuurtan kala hadashay dhigeeda Ukrain, waxaana sheegtay inay ka wada xaajoodeen sidii labadaasi askari xorriyadooda dib loogu siin lahaa. Laakiin su-aashu waxa ay tahay xoogaga gacanta ku haya labadan askari ma qiimeyn doonaan hadalka xeer ilaaliyaasha Britain iyo Ukrain? Ma jiraan se waxay ku bedelan karaan maxaabiistaas dilka ku xukuman? Aslino sideed labaatan jir ah kana soo jeeda magaalada la yiraahdo Newark oo ku taala gobolka Nottinghamshire, iyo Bainer oo sideed iyo afartan jir ah kana yimi gobolka Bedfordshire oo ku yaala bariga mandaqada England oo labaduba ku noolaayeen dalka Ukraine markii uu Ruushku ku duulay, ayaa la qabtay bishii April kadib markii magaaladii ay joogeen oo Ruushku go'doomiyey. Wiilka u dhashay dalka Morocco ayuu aabihii sheegay inaanu wiilkiisu ahayn calooshiisa u shaqayste, balse uu Ukrain arday ka ahaa. Dadaalka ay wadaan dowladaha Ukrain iyo Britain ma laga yaabaa inay dadkaasi qaab diblomaasiya uga soo furtaan xoogaga gacanta ku haya? Su-aashaasi ayaa uu idii Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, dadaalada Britain iyo Ukrain ay wadaan way shaqayn karaan, hal shardi bay ku shaqeyn karaan, waa haddii la helo qolo saddexaad oo dhexdhexaada oo u kala dabqaado Ukrain iyo Britain oo dhinac ah iyo Russia iyo Donetsk Republic oo dhinac ah. Maxaa yeelay dhinacyadan waa dhinacyada dagaalka hadda ku jiro, inkastoo Ingiriiska uusan toos ugu jirin laakiin uu taageerayo muxuu ahaa Ukrain. Marka wax daawo ah iyaga toos inay u wada hadlaan ka dhalan mayso. Marka qolo saddexaad ayaa lagama maarmaan noqonaysaa in ay soo gasho meesha oo u kala dabqaado. Waxaa kaloo meesha ku jirta in ay ku gurgurtami karaan Ukrain iyo Britain in maxaabiistaas la cafiyo ama lagu bedesho maxaabiis kale, ee haddii kaloo ahaydna maxaabiista Ruushka laga hayo in iyagana sidaas oo kale go-aano lagu fulin doono u dhigma kuwooda lagu fuliyo oo kale haddii ay dhacdo weyn oo maxkamadda arrinkeeda la fuliyo. Dhanka kale, ra-iisul wasaare Johnson wuxuu amray wasiirada xukuumaddiisu iyo wasiiradihiisa dhammaantood in ay sameeyaan wax kasto sidii lagu soo siideyn lahaa maxaabiistaasi. Halkaa waxaa ka cad markaa in waxyaaba uu ka tanaasuli doono Ingiriiska si dadkaasi ay xoriyadooda ku heli lahaayeen.
Saddexda nin kiisaska lagu soo oogay waxaa ka mid ah inay ahaayeen calooshooda u shaqaystayaal, isku dayid awood kula wareegid maamul, iyo inay qaateen tababaro argagixiso. Qareenka u doodayay ayaa sheegay inay dhammaan dacwada lagu soo oogay ka qaadanayaan Rafcaan, xildhibaanka laga soo doorto deegaanka uu ka yimi Masarbina oo magaciisa la yidhaahdo Richard Fuller ayaa sheegay inuu la hadlay hooyada askarigaasi iyo adeerkiis, aadna ay uga argagaxsan yihiin xukunka ku dhacay wiilkooda. Waxay sheegeen in ay rajaynayaan in wiilkooda iyo askariga kale ee lala qabtay ay helaan daaweyn ku habboon iyo in lala xidhiidhiyo ururka laanqaarta CAS. Dhinaca kale, askari kale oo Ingiriis ah oo u dagaalamaya ciidamada Ukrain ayaa dagaalka ku dhintay, sida ay qoyskiisu xaqiijiyeen. Askarigan oo magaciisa la oran jiray Jordan Gatley ayaa ciidamada Britain ka baxay bishii Maarj, isla waagaasna waxa uu u duulay dalka Ukrain si uu uga qayb galo iska caabinta duulaanka Ruushka. Tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday Ukrain, shakhsiyaad reer Britain ah ayaa u tallaabay Ukrain si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada waddankaasi, laakiin tiro sax ah oo ay dowladda Britain xaqiijisay ilaa iyo iminka ma jirto. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dalalka Australia iyo New Zealand waxay u tahay maalin fasax maanta oo Isniin ah, waxaana halkaasi looga dabaaldegayaa dhalashada boqoradda Ingiriiska. Waxaa xiran dhammaan dugsiyada waddanka, sidoo kale waxaa fasax ah shaqooyinka dowladda. Dhinaca kale, maalintan waxaa lagu soo beegaa waxaa abaalmarin la siiyaa dadka waxgalka u ah bulshooyinka deegaanadaas. Dadka sanadkan la siiyey waxaa ka mid ah Faadumo Cabduqaadir Axmed oo caawisa qaxootiga, iyo waxaana iyadoo magaalada Auckland ee dalka New Zealand ku sugan ay halkaasi kula hadashay dadka Soomaalida. Wariyaha V O eda Ibrahim Cumar Baafo ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, ugu horeyna weydiiyey wax ay jaaliyadda ay u qabato.
Waxaan ahay gudoomiyaha chairpersonka New Zealand Ethnic Women Trust. Waxaan la shaqeeyaa migrantiga iyo refugiga ayaan la shaqeeyaa. Waxaana la shaqeynayaa muddo ah 22 sano ayaan la shaqeynayay, anigoo caawinaya communityga dadka qaxootiga badan oo waddanka soo galootiga ku soo gala New Zealand.
Waa tahay marka waxaad heshay abaalmarintii lagu maamuusayay dhalashadii boqoradda Ingiriiska oo maanta New Zealand iyo Australiaba ay tahay maalmo fasax u tahay iyadoo loo dabaaldegaya, maxaa marka adiga lagugu xushay in lagu siiyo abaalmarintaas?
Waxaa laygu xushay sababo badan. Sababtoo ah waxaan la shaqeynayay dadka qaxootiga ah gaar ahaan, iyo waxaan la shaqeynayay kuwa kaloo soo galootiga ah oo ka yimid.
Marka waad caawinaysa dadkan?
Aan caawinayay, anigoo ku caawinaya waxyaabo badan oo ah dib u dejintooda waxbarashada, ayagoo la baraya wax farsamo ah, shaqo, caafimaadka, iyo sidii ay uga qaybgali lahaayeen New Zealand waxyaabaha inay ka bartaan dhaqan ahaanta iyo deganaanshada si ay ula qabsadaan nolosha New Zealand, taasoo u baahan in laga caawino dadkaas muddo dheer, sababtoo ah waxay u badan yihiin dad ka yimid dhinaca qaxootiga, kambiska ayay ka imaadeen.
Marka Soomaali keliya miya mise waxaa ku jira dad kale Afrikaana?
Soomaali keliya ma ahan, waxaan aniga hoos yimaado 14 ethnicity ama jaaliyada kala duwan,
kuwaasoo
ah qowmiyadood kala duwan. Qowmiyadahaasoo kale ah Hindig ah, Pakistan ah, Afghanistan ah, Afrikaana, all Asian, macnaha Asia iyo Afrikaba kala duwan. Khaas ahaan waxaan aniga aan caawinaa familieska oo ah dadka xaasaska ama qoysaska ah. Qoysaskaas oo
qaxootiga
ku yimid waxaa laga caawinaa dib u dejinta, waxaa laga caawinaa waxbarashada, waxaa laga caawinaa shaqo abuurka.
Maxaa u sameysan shaqo abuurka oo kale haddii aan tusaale u qaadano?
Shaqo abuurka waxaan u sameynaa waxaan barnaa farsamada gacanta.
Sida?
Harqaankaan barnaa. Harqaankaa la baraa. Markii la baro ay qaataan shahaadooyin ay qaataan, dib waxay aan loogu shaqaaleeyaa jaaliyadeenna, ama waxaan la xiriirnaa warshadaha, warshadahaasi ay ka shaqeynayaan, ama haddii kale waxaa loo abuuraa ganacsiya yaryar ay ayaga hooyooyinka ayagoo gurigooda joogaan ay ku shaqeysan karaan, islamarkaasna ay ilmahoodina ay ka warqabi karaan. Waxaan kaloo sameynay xagga waxaan kaloo ka caawinaa waxa la dhahayo cunto kariska. Cunto kariska markaan barno ay qaataan shahaadooyin ay qaataan oo hospitality wax la dhaho, waxay dib hooyooyinka oo u sameystaan ganacsi ah inay cuntada ayaga gadaan,
maqaayaday furanayaan,
ama maqaayaday furtaan, ama suuqay fariistaan. Oo suuqa waxaa jira maalin sabti iyo axad ah ee suuqa aadaan kuna gataan ganacsiyada waxooda dhanba iyo raashinka iyo waxay u baahan yihiin.
Waaye Faadumo, ugu dambeyn abaalmarintan imise qof ayaa la siiyey oo sidan oo kale jaaliyadaha u caawiya
dadka? Anaga horta hore haddii la dhaho qof Soomaali ah waa keliyey ayaa hadeertan ku qoran magaca Soomaali, laakiin inta kale waxay u badan yihiin dadka oo Pacifica, dadka maxay ahayd, waa isku dhex jir. Dad Pacifica u badan, qolada Mooriga u badan, qoluga Cadaana u badan.
Laakiin Soomaali adiga ayaa keligaaga ka heshay abaalmarintan adigoo lagugu siiyey caawintaada dadka?
Soomaali keligay ayaa ka helay abaalmarinta.
Faadumo Cabdulqaadir oo joogta magaalada Auckland ee dalka New Zealand oo qadka telefoonka igu waramaysay, waxana ay heshay abaalmarinta lagu sharfo dadka caawiya jaaliyadaha degan dalka New Zealand, waxana lagu soo beegay dabaaldega boqoradda Ingiriiska dhalashadeeda. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan idinkaga soo gudbinaya V O da magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay heesta Sacdiya iyo fanaanka Axmed Cali Cigal. Axmedow, waxaan filayaa in warqadihii iyo telefoonkii iyo sawiradaba ay kusoo gaareen heestaasi Sacdiye iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. dhanka farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheer, idaacaddana waxaa soo saaray cabdixakiim maxamed shiruuc. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Kremlin-installed officials in occupied southern Ukraine celebrated Russia Day on Sunday and began issuing Russian passports to residents in one city who requested them, as Moscow over captured parts of the country. At one of the central squares in the city of Kherson, Russian bands played a concert to celebrate Russia Day, the holiday that marks Russia's emergence as a sovereign state after the collapse of the Soviet Union, according to Russia's state news agency RIA Novosti. In a neighboring region, Moscow installed officials raised a Russian flag in Russia Day festivities in the two cities. Russia Day was also celebrated in other occupied parts of Ukraine, including the ravaged southern port of Mariupol, where new cities flags were flown on a highway leading into the city. Dozens of lawmakers who make up the biggest bloc in Iraq's parliament have now resigned amid a prolonged political impasse. Bloc submitted their resignation based on his request to protest a persisting political deadlock 8 months after general elections were held. The unprecedented move plunges the nation beset by divisions into political uncertainty, and the parliament speaker, Mohamed Halboussi, accepted their resignation. Again, dozens of the lawmakers who make up the biggest bloc in Iraq's parliament have now resigned in prolonged political impasse, 73 lawmakers in all. More at voanews.com. This is VOA News. Search teams found a backpack, laptop, and other personal items that belonged to the indigenous expert Bruno Pereira and freelance British journalist Dom Phillips, who disappeared in a remote area of Brazil's Amazon a week ago. Phillips' backpack discovered Sunday afternoon tied to a tree that was half submerged. Firefighter told reporters in the closest city to the search area, which is near the Javari Valley Indigenous Territory. It is the end of the rainy season in the region, and part of the forest is flooded. Officers with the federal police brought the items by boat to later in the afternoon. In a statement a few hours later, they said that they had identified the belongings of both missing men, such as Pereira's health card and clothes. A review by federal health officials says that Pfizer's COVID-19 vaccine appears safe and effective for children under the age of 5, the only group not currently eligible for vaccination. The review from the Food and Drug Administration is a key step toward an expected decision to begin vaccinating babies, toddlers, and preschoolers as soon as June 21st. Parents have been waiting months to protect America's youngest children, who number roughly 18 million. On Wednesday, the FDA will ask an outside panel of experts to vote on whether to recommend the shots. Members of the U.S. House Committee investigating the Capitol riot said Sunday that they have uncovered enough evidence for the U.S. Justice Department to consider an unprecedented criminal indictment against former President Donald Trump for seeking to overturn the results of the 2020 election. The committee announced that Trump's campaign manager, Bill Stepien, is among the witnesses scheduled to testify at a hearing Monday that focuses on Trump's efforts to spread lies about a stolen election. Stepien was subpoenaed for his public testimony. Opponents of the British government's plan to deport migrants to Rwanda are preparing for an appeals court hearing Monday amid the political backlash following reports that Prince Charles had privately described the policy as appalling. Immigration rights advocates and public employee unions are asking the Court of Appeals in London to reverse the lower court ruling allowing the first deportation flight to go ahead on Tuesday. Prime Minister Boris Johnson's Conservative government in April announced plans to send some undocumented migrants to Rwanda, where their claims for asylum in the East African nation would be processed. Critics call the plan unworkable and inhumane. UK newspapers criticized Charles for allegedly expressing a political opinion. His office has refused to comment. Recapping our top story, Kremlin-installed officials in occupied southern Ukraine celebrated Russia Day on Sunday and began issuing Russian passports to residents in one city and also took the request. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, June the 13th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Armed men in Nigeria have freed 11 out of more than 60 passengers of an Abuja-Kaduna train who were abducted in late March of this year.
Kaduna-based newspaper publisher and member of the negotiation team, Tukur Mamu, made the announcement in the publication Desert Herald on Saturday. He said released victims include 6 females and 5 male passengers, and that they were set free in the Kidandan forest where they were picked up.
The spokesperson for South Sudan, President Salva Kiir, says the country is disappointed about the postponement of Pope Francis' upcoming visit to South Sudan.
People of South Sudan were so jubilant and expecting the visit of the pontiff for the first time in history. This was going to be second only to the secession.
That is Ateny Wek Ateny, spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. And on the final day of his visit to the DRC, Belgium's King Philippe visited the hospital of Nobel Prize laureate Dr. Denis Mukwege in the eastern city of Bukavu. Those stories and sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, armed men in Nigeria have freed 11 out of more than 60 passengers of an Abuja-Kaduna train who were abducted in late March, bringing the number of released passengers to 14. Timothy Obiezu reports from Ondo State.
Kaduna-based newspaper publisher and member of the negotiation team, Tukur Mamu, made the announcement in the publication Desert Herald on Saturday. He said released victims include 6 females and 5 male passengers, and that they were set free in the Kidandan forest where they were picked up. Mamu said the armed men had initially agreed to free all the female passengers who were kidnapped. He also said the move was facilitated by Muslim cleric Ahmad Gumi and that they are negotiating the release of the remaining hostages. On March 28, gunmen bombed the tracks of the moving train in Kaduna and opened fire on passengers scrambling to safety. 9 people were killed and dozens went missing. VOA had reported Kaduna resident Gideon Gambo's 2 brothers were among the missing passengers. Gambo says he received news from the negotiators that both of them are among those who were recently freed.
So my brothers and the other lady that works with them was among the ones that were released. In Abuja, I don't know where exactly, so I'm planning on coming to Abuja tomorrow by court case. The guy that actually was one doing all the negotiation called me on Monday to ask me to identify my brothers on the picture, which I did. So it's real, it's true.
Nigerian authorities and police have yet to comment on the incident. Last month, security experts warned that the negotiations for the release of the remaining hostages could be deadlocked after the kidnappers demanded authorities free their men who had been captured. Nigeria is seeing a wave of violence across many regions, roughly 1 year ahead of the country's next elections. Last Sunday, armed gangs invaded a church, detonated explosives, and shot at worshippers, killing at least 40 people. On Thursday, authorities in Kaduna said gunmen killed 32 people in an attack and burned many houses. Timothy Obiezu for VOA News, Ondo State, Nigeria.
And Pope Francis has apologized to the people of the Democratic Republic of Congo and South Sudan for having to cancel his visit because of health problems, saying that he hopes to make the visit once his condition improves. The Vatican announced late last week that the pontiff's July 2nd to 7th trip had been postponed indefinitely
because of his knee ailment and did not want to jeopardize the results of the therapy that he was undergoing for his knee. And the spokesperson for South Sudan, President Salva Kiir, says the country is disappointed about the postponement of Pope Francis' visit. But Atteni Wek Atteni says that South Sudanese understand the reasons for the suspension and are praying for the pontiff's speedy recovery. Wek Atteni Wek tells VOA's James Batty that the pontiff's visit was going to be the second most important event in South Sudan history after the country's secession from Sudan in 2011.
The reaction is quite disappointing for the people, because people of South Sudan were so jubilant and expecting the visit of the pontiff for the first time in history. This was going to be second only to the secessions, the time when South Sudan seceded from Sudan through a referendum. That was the top event in the history, and the Pope visit would have been number two. So people are quite disappointed, but they do understand that Pope Tansels is coming to Juba on health issue. So people of South Sudan are praying for the pontiff to quickly recover, and they hope after His Holiness Pope Francis recovered, they hope that he will still resume coming to South Sudan and the DRC.
I'm sure one of the reasons that the Pope chose South Sudan and the Democratic Republic of Congo is because of the crisis in those countries, perhaps hoping that maybe his presence will help bring about some kind of peace. To that respect, I want to ask you, what was South Sudan willing to show to the Pope in terms of peace in the country?
Well, there's no more crisis in South Sudan. South Sudan was hoping Pope would be in Juba to send a signal to the whole world that Juba is a place to live, and is a place that anyone who is willing to invest in the country and anyone who is willing to have any kind of development in the country would be actually thinking that, you know, since the pontiff has been to Cuba for 2 days, the country is peaceful. This is what only we want to happen. And we also want the pontiff to pray for the sustainable peace in the country. We have already peace, but we need a sustainable one.
Make me understand again, sir, as for the level of peace, there's negotiations that have been going on between South Sudanese. Where are we?
Well, actually, the peace between the government and the holdout was negotiated by Sandy Gideon, which is the Vatican itself. So the negotiation is ongoing. On the time of the stakeholders that have already been part of this government, or the national government, since 2020, they have unified the command, because the security chapter was the one that delayed a bit. But since the unified command has been put in place, sooner or later, the forces will be actually graduated.
I have been away for 5 to 6 months, and I'm hearing almost the same thing. That means nothing much has happened in terms of peace in South Sudan. Am I right?
You're not right. If nothing has happened, people would have been a war. But this is not a war. It is a negotiation that, the, you know, the parties that are already in the government. And so they do it, although it is slow. But all of them have actually expressed the political will to implement the agreement, you know, with liberal spirit.
Mr. Atteni Wek Atteni, thank you so much again, always, for speaking with us on Daybreak Africa.
Thank you, James Batty. Thank you.
That was Atteni Wek Atteni, spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. He was speaking to VOA's James Batty from the capital, Juba. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. On the final day of his visit to the DRC, Belgium's King Philippe visited the hospital of Nobel Prize laureate Dr. Denis Mukwege, co-winner of the 2018 Nobel Peace Prize for his fight against sexual violence in the eastern city of Bukavu. King Philippe, who stopped short of offering a formal apology, went farther than his predecessors by acknowledging that the Belgian colonial regime under King Leopold II had inflicted pain and humiliation on the people of Congo through what he said was a mixture of paternalism, discrimination, and racism. Scholars say that even though King Leopold II was responsible for the death of millions of Congolese,
The monarch's name and image was still celebrated in Belgium, even as evidence of his misdeeds had been documented over the decade. However, as Professor Adam Hochschild, author of the best-selling book King Leopold's Ghost, tells me in the second part of our conversation, that changed in 2020 when the protests sweeping the world after George Floyd's death in the U.S. galvanized the movement in Europe to confront Belgium's colonial past.
One thing which did happen in Belgium, as it did in many countries around the world, the reverberations from the televised murder of George Floyd 2.5 years ago really sent shockwaves around the world. It made people in many countries much more aware of the histories of racism that so many countries have. In the United States, we saw the taking down of statues of Confederate generals and so forth across the American South. In Belgium, statues of King Leopold came down. They had been regularly defaced for years, where people would throw a bucket of red paint over a statue of the king or something. Now a number of them have come down. Not all of them, but some of them have.
Mm. Now, there were many European powers that colonized different parts of Africa, and many stayed for a long time. But what would you say made Leopold stand out? Was it more because he literally owned that part of the Congo, or how much suffering his rule brought to the Congolese?
Well, I think you're right. The fact that one man owned all of this territory for 23 years was really unusual and different from the colonization that took place elsewhere in Africa. This made him a target of human rights campaigners who were outraged by the slave labor system he developed to exploit the ivory and wild rubber that grew in the Congo. However, when you look at what was happening in surrounding countries that had the same natural resource, and the big resource at this time, about 120 years ago, was wild rubber, because there was a tremendous rubber boom all over the world. They just invented the inflatable tire. They just invented the automobile. Everybody wanted rubber. Other colonies in Africa also had wild rubber. The French Congo, today the Republic of Congo, across the river from Leopold's Congo, the Cameroons, which Germany owned, northern Angola under the Portuguese. And seeing how much profit Leopold was making, they all used the same forced labor system that he developed. And in those colonies where we have accurate statistics, the most accurate are from the French Congo, the death rate was just as high as it was in Leopold's Congo. But there was this thing of Leopold's Congo being owned by one man. He was also one man who was a king of a rather small country. And so the human rights campaigners focused on him. There weren't the political complications that you would get if you focused on a big country like France or Germany. So Leopold kind of became the butt of this worldwide human rights campaign, people largely ignoring that a similar system for exploiting African labor was in use in other colonies as well.
That was Professor Adam Hochschild. He's the author of the best-selling book, King Leopold's Ghost, A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. As tensions continue to grow between Rwanda and the Democratic Republic of Congo, on Saturday, the Rwanda Defense Force announced that the two soldiers allegedly abducted by the DRC have been released and have safely returned to Rwanda. Kigali says the soldiers were abducted from the Rwandan territory, an allegation denied by Kinshasa. Their freedom is a result of mediation and intervention by the African Union. Eugene Uwimana has more from Kigali.
The statement from Rwanda's military released on Saturday reads in part, following the kidnap of the soldiers of the Rwanda Defense Force on patrol along the Rwanda-DRC border on 28 May and the subsequent diplomatic interventions between the heads of state of Angola, DRC, and Rwanda, the RDF is pleased to announce that the two soldiers are now safely back in Rwanda. Since the two soldiers were abducted in May, the African Union, through its designated mediator, Angolan President João Lourenço, made several phone calls to DRC President Félix Tshisekedi, urging him to urgently release the men. The DRC accused Rwanda of having used the soldiers to back the M23 rebel group and to infiltrate the country. Rwanda's Foreign Affairs Minister Vincent Biruta categorically denies the accusation.
We cannot attack a country and confront the national army with just two junior soldiers. So there is no presence of Rwandan soldiers in DRC, and from there there could not be any collaboration with any other force present in Eastern DRC if there is no presence of Rwandan soldiers.
Fighting continues between the Congolese army and the M23 rebel group in Eastern DRC, as do incidents that cross over into Rwanda. Rwanda Defense Force announced on Friday that the DRC fired two 122mm rockets into northern Rwanda, but it says there were no casualties. The M23 is trying to seize many parts of the DRC. Conflict there has been rampant and have become regional. Rebel groups in eastern DRC come from almost all neighboring countries. Jean Wimana for VOA News, Kigali, Rwanda.
The Malawi Parliament is calling for the suspension of the sale of about 100,000 metric tons of maize to Zimbabwe, citing looming hunger in Malawi and irregular procurement processes in the deal. Lamek Masina reports from Blantyre.
Last month, Malawi's National Grain Market, Agriculture Development and Marketing Corporation, or ADMAC, and Grain Millers Association of Zimbabwe signed a $22 million maize deal, which was expected to start in July. Under the contract, ADMAC was expected to sell about 100,000 metric tons of the grain to Zimbabwe, currently facing maize shortages because of poor harvests. However, the Malawi Parliament wants the contract cancelled, saying the country needs to keep its crops to ward off hunger. Samia Suleiman is the chairperson for a committee on agriculture in the legislature. He says it is concerning that a 50-kilogram bag of maize is currently selling at about $15 from about $7 in January.
Currently, as a country, we don't have sufficient stocks of maize to feed us. At the moment, Malawians are paying close to 15,000 kwacha for a bag of maize. At this time, maize is supposed to be cheap because people are harvesting, but maize is at the highest price, giving a sign that we have less maize on the ground. And we don't know the output that is there this year. The harvest doesn't look that promising.
Suleiman also says another reason for cancelling the deal is that ADMAC failed to follow proper procurement procedures.
The board is selling this maize without the knowledge of the management. Imagine a whole board member drafting an agreement, a memorandum of understanding, to sell 100,000 metric tons on a plain paper, not even a letterhead of ADMAC. Something is not adding up.
Alexander Kusamba Dzonzi is the board chairperson for ADMAC. He said ADMAC management was well represented in all the board meetings concerning the maize sale to Zimbabwe. However, he says the decision to sell the maize to Zimbabwe was based on inaccurate information provided by the Grain Marketing Corporation.
Because when we were discussing with the Zimbabweans, the general manager did assure us that we have about 165 thousand metric tons, and we thought that was enough to take the 100,000 metric tons to Zimbabwe. But now we are learning these things. It is as if deliberately information was withheld from the board.
Josie said the ADMAC decided to sell maize from last year's harvest to meet some of its debt and to create storage space for the maize they planned to buy from farmers this year. In the meantime, Malawi's Minister of Agriculture says it has written the country's grain market, ADMAC, to suspend the sales to Zimbabwe. Media reports in Zimbabwe this week say that the country needs just over 2 million tons of maize to address food shortages there. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Daybreak Africa continues. In Kenya, a new opinion poll shows opposition leader Raila Odinga is the preferred presidential candidate if elections were held today. The survey interviewed 9,000 people across all the 290 constituencies in 47 counties. The results show Odinga ahead with 42%, while Deputy President William Ruto comes in second with 38%. And as Atieno Odhiambo reports from Nairobi, neither of the two candidates would secure the 50% plus one vote, which the Constitution requires to be declared the winner.
In the data released on Wednesday, just 2 days after he launched his manifesto, opposition leader Raila Odinga and his running mate Martha Karua lead with 42%, while Deputy President William Ruto comes second with 38%. Another 20% are undecided. The report adds that Odinga would lead in 20 counties, including the capital Nairobi, while Ruto would be on top in 16 counties. That leaves 11 battleground counties to decide who the next president will be. Angela Ambitho is the chief executive officer of Infotrack Research and Consulting Company. Speaking during a press conference, she said the survey, which was conducted between 23rd and 27th May 2022, showed Odinga would garner 9.3 million votes to Ruto's 8.4 million votes. However, they both failed to meet the constitutional threshold of 50% plus one vote needed to be president in the first round of voting.
So what this says is they already meet the threshold of having 25% in half of the counties. What none of them is meeting right now is the 50 plus one.
An initial survey showed Ruto as the leading candidate. This was before the candidates picked their running mates. According to political analysts, Odinga's rise in popularity has been attributed to his choice of running mate. For the first time in Kenya's history, a woman, Martha Karua, could become Kenya's deputy president. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
And now it's time for Daybreak Africa Sports. With that, we go to Abuja, Nigeria, with Samson Omale. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the 22nd African Senior Athletics Championships, which ended on Sunday at the Cote d'Ivoire National Sports Complex in Redoute, Mauritius. Kenya topped the medals table for a second straight edition with 23 medals. Kenya hauled 11 medals on the fifth and final day, 5 gold, 3 silver and 3 bronze medals to finish top of the table for the fifth time after 1982 in Cairo, 1984 in Rabat, 2010 in Nairobi in 2018 in Asaba. South Africa followed next with 36 medals, 9 gold, 13 silver and 14 bronze, with Nigeria coming in third with 11 medals, that's 5 gold, 3 silver and 3 bronze medals. In cycling news, Rwandan Moise Mugisha on Sunday was crowned the winner of the Tour du Cameroun 2022 race. The 25-year-old put himself in pole position to win the race after his performance on Saturday earned him a yellow jersey with 33-second lead at the top of the general classification ahead of Sunday's final stage. He won the accolade after beating the likes of Yordan Andreev, who rides for Bulgarian cycling team. He becomes the second Rwandan rider to win the 2.2 race after Bonaventure Nwaziyamana in 2018. In football news, Uganda's women's national football team are the winners of the 2022 CECAFA Senior Women's Championships after overcoming Burundi in the final on Saturday at the FUFA Technical Center in Injiru. The Crested Cranes secured a 3-1 win to emerge the winners for the first time ever. George Lutalo is the coach of the Crested Cranes.
It has been a tough game, but we've managed to win the game. Burundi team, I understand we played it in the group. They came knowing how we can play them, but still we had to use our extra effort to win them. So the game has been a hard one, but we've managed to win it. I thank everybody.
Ethiopia beat Tanzania 2-1 to settle for bronze in the game played before the final. Elsewhere in Egypt, Al-Hotli's executive manager, Saeed Shalabi, has all but confirmed that Pitsu Mosimane will remain in his position as the club's head coach. The confirmation is coming on the heels of the rumors that the South African tactician was set to be sacked. Despite his notable achievements in Egypt, Mosimane has been under scrutiny recently, with former Al-Hotli players urging the club board to replace the 57-year-old. Shalabi believes Pitsu Mosimane will continue with the club as the board is pleased with the team's performance under his
watch. And finally, the South African national cricket team, the Proteas, overcame early and late stumbles in their chase of a modest target to win the second T20I against India by 4 wickets on Sunday. Having won the toss and put India into bat, South Africa this time managed to peg the host back early on. It was comeback man Henrich Claxton who turned out to be the unlikely hero with a career best of 81 as South Africa once again unwitted India by 4 wickets. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Until next time, I'm Jackson Vunganya.